de na face. Come on closer, nikupende. Hata usiku kusha silali. Niache nikuchombeze. Ona mapenzi tiralira. Hayataki mahasira. I'll show you love.
Kitty Cat.